Tumbeta italia katika anga.
Like this. That is how the trumpet will sound.
Kino kwa podcaster. So podcaster mnaweza cheza hiyo hiyo part ya podcast. So kuna podcast iko ina happen jo. Best day tujao kapatikana jo na pants down jo. So nani hapa shenda Gaspain jo? Cuz Zach shenda Gaspain.
Mwafu sijatoka East Africa. Sijatoka Kenya na TZ.
Yeah, no ndo nafikiri ulienda Gaspain kwa nini? Ku celebrate your champions.
Azizi. I equal Spain.
Kusema mimi sijae na Gaspain. Huko ndo nasikia jo the rise za gonorrhea na syphilis iko on the rise. Eh,
Spain. Actually hata sijawahi ona. Sijawahi ona Santiago Bernabeu.
Yeah.
The way Robo aliona.
Eh, you have dinner with the king?
And I don't have dinner with the king wa Spain.
Iko slow kitu kaa hiyo. Sasa nafunga tip kidogo anaona huyu anaona eh, your booking has been confirmed. So your payment has been received at easy click.
Agora booking.yeah.
Kapata ja. Alafu but before tufike Champions League. To after 22 years. Hii anebuto ile list ya what we need for tomorrow. Kesho
okay.
Lazima tupige the champions the league winners barbecue.
So there is.
Yes.
Ekonene. Episode 667. Some like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend.
Yeah,
and that means this is the episode 2/3 of 1,000. And talking of 2/3, and I don't know if you should talk of twos.
But 2/2.
Yeah, because Robo na bonga juu Arsenal kushinda league after 2/2s.
22s.
But kabla hata tubonge juu story, juu hata tubonge juu the newest couple in town.
Yeah, man.
So there's a podcaster alishikuwa pants down on camera.
Yeah.
Nasikia tu alitoka tu mbio akaziwa steamer.
Check.
All we saw are butt cheeks.
Sorry, yo. Ile skule nkwa nasemu wapata black ass up, eh?
Yeah. Hata kabla tubonge juu podcast, mshishi kwa place mbaya jo. Ile nikiwa Ngara, nilikuwa nimedu kitu mbaya sana.
Ngoja mwafu.
Got
ukiwa wapi?
Nikiwa Ngara.
Tena wapi?
Nilikuwa nimezoea tabia mbaya. Hizi raya, Ian, Chiefs, hata mse kama Richie, walikuwa na knock tu alafu wanaingia.
Wanaingia.
So kuna siku moja jo, nishashiriki kwa mechi ya watu wakubwa. Mimi na si mlango. Mlango imefungwa. So nimeingia kwa corridor yangu hivi. Nikasikia kaka alafu vu. Mlango linafunguliwa. Shepika. Jepika. U-turn kwa keja yako.
Ghafla na vu ilikuwa wewe.
Kimbia kuingia bedroom. Eh, nilipiga nga U-turn nyingine jo. What?
Nani alikuwa umetokea?
Richie. Shenda kapata unapunga na besti yako. Did you see anything? You can see what?
So
alafu nyiti rada kama aliona ama kuona.
Sasa Richie aligonga na tuna black bottoms. Vile ma OG usema.
Sasa there goes Ruto.
Kwa nyinyi wawili ama wewe uli leave the scene?
Eh? Zi ilikuwa niko kwa bedroom nishashiriki, si ndio? So ndio nenda kitchen huko ndende because unajua ni keja yako.
Ni victory lab.
Sasa nimeenda kuchukua maji ndio ni cool down.
Replenish.
Walk into the fridge. Kitu poa ni siku slide ni
hapo. Some OJ.
There's no baby. There's no baby boy. But
kile kwa da baby oil kwa hiyo keja.
Hey,
I've gone to
this. Was Richel go. Ndio maana Richi wa gani? Na chindwa gani Richi? Mwisho nikipata na Richi.
So mwisho yongeje hiyo nini na Richi mwa?
Yeah,
you've never discussed.
So is nilimuuliza kati this year. Akasema zi, I don't know kani nilimwambiaga why I was asking.
That was kwa, a nano mark.
Cuz me the reason I'm asking me yet mimi na huyo mzee hatujawahi discuss.
Ngoja.
We acted like something.
Wewe na Richie.
Kwa beste mwingine pia. same way huyu mse anajua pia kwangu.
Yeah.
Same thing alikuwa tu ana knock
anaingia.
Anaingia. Mm. So kuna best fulani alikuwa anajua na dem fulani but atakuwa tunataka ajue what was going on between us.
Mm.
So akakam alikuwa in town. Every time he's in town alikuwa na nini inaitwaje? Alikuwa na crush kwangu because he didn't have a relative in Nairobi. My relatives wake wote wako Mombasa.
Mm.
Yeye anaishi mbali.
Mm.
So hiyo siku niko tu kwa living room kama vile unasema.
Yeah.
But we had what is commonly known as a quickie.
Yes.
A quickie is like si lazima
kaende.
Si lazima nguo zote zitolee. Based on how she was dressed kalikuwa kanaenda.
Mm. Nikuinua tu.
Ilikuwa nikuinua na kana. So kakienda nasikia uzuri hiyo nini yangu ilikuwa ndio unaweza ifungua but kulikuwa kuna steps.
Yes.
Step
yes.
ya kwanza ni kufungua hiyo hiyo nini ya nje.
Mm.
So nitasikia hiyo hiyo nini.
Two step verification.
Yeah, so yeah, verification.
So nimesikia hiyo ya kwanza pap. So siko sure kayo nyingine imefungwa.
Confirm paso.
So mimi natulisikia hiyo nje vya nini hiyo hivyo.
Ni mbio.
Ni mbio sasa kujiseparate.
Mm.
Basa kujiseparate Yesu, akona hiyo dress yake mimi. Mimi lazima sasa nianze tena kutafuta zangu nini. Ni.
Mm.
The second one imefunguliwa tupesikia iko open. So akashuka hizo stairs tu vizuri. Kushuka stairs, ambapo niko hapo hivyo na mtu wako anajua si ni mabeste, but ajui what was going on. Ah, niaje poa poa. Then there was like that awkward silence here.
Yeah.
A couple of seconds after kaendelea. Then we acted like nothing ever happened.
Yeah.
Lunch was cooked. Na tuka move on. Paka leo atujui atujui kan. Alijua.
Alijua. Oh.
Yeah. So
sirae mbili kwa
Go like, hey.
Yeah, what's going on here?
Something's feeling fishy.
Fishy.
Yeah, yeah.
Something is fishy.
Yeah, to go back to the podcaster that was caught pants down. Nyendo mliniambia hiyo story. So story iliendaje jo?
Alafu Ian pia kuna alikuwa anataka kutumbia bila lishikwa.
Yeah, yeye lishikwa.
Hapo na Kamindo.
Mimi.
Yeah.
Mbele ya umma tu.
Eh?
Wa, hapo ilikuwa serious, nishawachapia.
Ila karao.
Serious, eh.
Gani,
oh, yule karao hiyo.
Yeah.
Oh.
But sasa
ilishikwa.
Na karao.
Yeah.
Alikuwa anafanya kitu mpambi.
KCC jo.
Yeah. KCC.
Ira yetu ukitaka kujua vile ni raya disrespectful to the nini? Nairobi bylaws. Unajua kuna bylaws. Bylaws za Nairobi number 1 ni haufai kuwa na indecent exposure.
Yeah.
Number 2, you're not allowed to spill your seed on the streets of Nairobi. You can't have an on and moment. Yeah, you know, on a clog drainage. Ile ile mwa clog drainage ya nini KCC? Yeah.
Nilipamana makara wa treasure.
Eh. Wakakwambia kitu yako nafikue kwa treasure.
Unafanya nini?
Au kufanyia kazi wa wakanjo?
Zii
ili wakanjo unasikia ukipata unakojoa. Haufai kurudisha nini ndani. Hiyo ni evidence. You're tampering with evidence.
Lucky for me nothing was out. Nothing was out. Top yake tu ndio ilikuwa out. I was a youngin, but sasa wakaniambia uko na ngapi? Your time I didn't have shit. I was just straight from high school. So nikaendea bro. Nikapigia bro nikamwambia buku jeni hapa nyuma hata nilikuwa album launch ya Jua. Ya genge. Mimi niko genge styles. Pale nimeattend karibu na treasure. So nimepigia bro. Bro nafikiria nimeshikwa. Ni normal, maybe weed ama whatever. I'm Randy akina Chief Lion Malcolm wote wameni surround hivi wanasikiza charges bana. Oh, ati huyu ni brother ko huyu mwenye anatombana huku hivi. Nikawadunga jilo katulia.
Yeah, kitu fani na makara wa Kenya. Sasa kumwanyika ira yetu ile ilikuwa ndani. Alafu kwa ndani alafu the girl was in the mood. Kitu iko wet kabisa. Alafu akuti shadow. Na atolea na ile ndo. Na ile unajua mkono uliko mshika nayo de kirudisha. Bado iko wet na atolea nayo doko.
Eh, lakini yani wewe ni mdisu. Yani ulikuwa unafanya tu hiyo kitu eh. Una pale KCC. Tikio hiyo lawn vile ukua. Alafu yeye ndio yuko position. Unajua alisema ile nini ilifanya gule jamaa kachora KCC. seteli angalia gani ni ya punda.
Yeah.
So hiyo ndio ili motivate. So hii anamwambia dem ni aje kama nikakunche mali shule inaweza fanyika poa.
Mm.
Hapo hii punda hii yeye ni kwapo. Alafu najua wacha nikunche how the forefathers wincho walikuwa nafanya.
Mm.
Jomo Kenyatta ile statue.
Let
yake.
Jomo watch.
So hii ndio kutua hapo mali wacha Jomo angalie facing Jomo instead of facing the mountain.
Kwa erect kayo punda.
tukienda kwa podcaster. So podcaster mnaweza cheza hiyo hiyo part ya podcast. So kuna podcast iko ina happen jo best day tujao kupatikana jo na pants down. Baka afterwards I'm try kusafisha rada.
Jaribu kusafisha rada. Amekuwa busy.
Kusafisha rada.
Anakaa tu guilty. So this is
you choose that color. Let me tell you, we do shopping for socks together.
Yeah.
And if you see my bunch and you see his bunch, watch out too. So we shop for socks.
When
together?
Did we shop for socks?
Where socks zangu zote ni tulibai
pamoja. Nilibai tu mara moja.
That
zile day tulikuwa huko chini.
Mara mbili.
Ilikuwa mara moja.
Mara mbili babe.
Ooh. 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 Mr. Kisiangani. Ooh.
Checky, you guys.
Checky. Yeah? So what's the Ngono policy in the Kisiangani border? Yeah, damn, Joe. Can you talk to you? But I think let's be serious. Kwa sekaa sisi we knew it. Yeah. Wewe ulijua gawen? Cuz mimi siku nilijua Kaira haijui. Kisiangani ni boy wetu. Mimi siku nilijua ni after the Couch Connect.
Yes.
Nilikuwa ni Couch Connect. Ile wali shoot kwa Couch Connect ile 24 hours of Kisiangani, si ndio? So the next day narudishiwa battery. It's like at around 11 a.m. Narudishiwa battery. I'm seeing the two of them. I'm like, this makes no sense.
Mm-hmm.
Like, after I'm shot for 24 hours, you're going to separate cause. You understand? Like, kila mtu ende shughuli zake. So, Nikona, I was like, okay, this dude is okay. And then, man, I was like, oh, alafu na juu watu, kuna, there's always that key energy. Ya watu washo na nandethe. Kuna kwa kuna energy fulani.
Alimleta juu mkiondoana location upote.
Yeah, so ilikuwa hiyo. So, we, ulijua?
Me think nile time ulikama hapa.
Oh, your time, eh?
Yeah.
Okay. Uliza, okay.
Swale kuliza, so babe, what do you think pia? As in, ninge, ange amua kuandika tu kitu wa edit, alikuwa edit out to your babe. But yes, nini story, and you. So kibonga ako like, oh wow. Najua, just seated here. She was here and Manu was there. And then before that, Manu amekama hapa mara ngapi?
Yeah.
Wow, so can I call kunita kama if you're in the studio. And I can use that. Do you guys want something to drink?
Oh, we're wondering why. Why is he coming bearing gifts?
Yeah, dude, man.
Softening you up.
Hey, ati, do you want nini kama mdangana ni kama mbe sparkling water? Nali kuja nayo.
Yeah.
Yes.
Okay.
So you're shopping wali yaza mapema.
Okay.
So socks, water, nini.
Condoms.
Me, ni ile tu energy mi wana.
Budget ya condoms wagaina. It goes back to zero. Yeah,
could have been talking about different type of socks, man.
Yeah. Oh, shit. Yeah. Okay. So, Zach.
Me, ni sina like exact energy. Moment. Yeah. Ni tu energy yao vile wana kwa kwa couch, kuna kwa kwa zile la.
Oh.
Touchy-touch. Yeah. Like, yeah. Usually, like, once imefika hapo, you know what time it is.
Okay.
But you're dema ki, you're into each other, utakuwa hiyo touchy-touch. Kuna gine, alafu vila na kuangalia.
Yeah.
Eh, chacha. Unashituka hapa, kuna kitu inendelea.
Oh, okay. Yeah. So, But which kilometer kusafisha rada baadaye? Anani kusafisha rada kweli? I don't think so.
See,
but hata kabla tubongejwa kusafisha rada, ukitaka kujua vile ile inaitwa Manu juu iko na kohones kunishinda jo. So kuna siku so mimi najua. Like vile niliona nijua hili wananyoroshana. Si ndio?
Is komonga hivi.
Sasa, yeah, he's komonga hivi. Sasa kuna time nyingine na chikijo nani ameenda kwa ile show jo? Bwili sura bucho. Na raburuje na kuanganira ya big sana. Na Manu nikamseka small. So nilikuwa zile mpaka nikajiambia like am I paranoid?
So bazo, I'm sure. Bazo meets nzige.
Yeah. Yeah. Hapo najua Nzige has no chance against a bazoo. He just so your anime, you may respect
him. Yeah. Okay,
okay. But good for him, man.
Yeah, good for him.
Hapo nakwambia time akiwa hapa pamoja nikiwa enjoy the kwenda kwa Divorce Anonymous. Divorcees Anonymous.
Yes.
So it's two divorcees who found each other.
Unajua wali unakuwa so many things in common. Eh, so wakoni divorces all about the D, so kuna pia wa share D.
Yeah. So
okay.
Imenikumbusha ile ngoma. Now that
we fall out, what are we gonna do?
So after that you give her the heavy what?
Heavy.
Yeah. Ndio. Ile era yetu ya mzigo wa dhambi.
Mzigo wa dhambi.
Unawakelea.
Ambia kisiangani aendele na shughuli yake,
asiwe. Hapo hakuna kisirani.
Ameanza kusafisha rada. Unaona
vile anakusafisha. Oh yeah.
Ani kusafisha rada.
And he looks guilty, man.
But hakuna haja. They're too grown up.
Yes, yes. It's consensual. It's consensual.
Nzige's on fire.
She's the one who's broken it. Unajua ingekuwa ni wewe ni dude ndio may break. Inakuwa gambaya. Like you see what he's doing? He's pressuring her into the relationship. Unajua hivyo? Anakuwa hivyo. If it's a dude.
But
Demaki,
the chick was honest by the way. Yani kwa nasema tu zile vitu ufanye.
Yeah.
Yeah, but we shop for socks together.
Mm. Yeah.
Sisi ununuanga socks na wewe mara mingi.
Babe, oh shit.
Mundoja, most of the time, I think 99% of the time ni dem rumezesha. Washwa. Lazima atafind way vile ata. Anaweza sema tu kitu kumbe juu kuna watu kusoma rada. Kutu hapo socks aje. Socks pamoja kuna vitu intimate kama kwenda shopping ya socks. Unakumbuka hata last week tukienda ile shop ya Nike. Unakumbuka? Nani alikuwa anataka kubai socks zako? Tukwambia wenda peke yako. We cannot be there. Tunaweza bai viatu pamoja but hatuwezi enda kununua socks pamoja. Mwafaka taka kuingia ile shop ya lingerie. Tukumbuka? Tukwambia bro wewe ingia sisi tunakungoja hapa.
Sisi tuko hapa.
We cannot be hapa.
That's an intimate moment.
Mwezi kupata
an intimate moment. Anaweza kwambia bupi maike na kutosha. So ni tongi imeandikwa Arsenal hapa. Alafu mbele mimi kuile gani
yeah. But nipo unajua sometimes wanakuanga me squeeze hapo vile wamekaa at least sahi
wanaweza ji express
prudent anaweza kalia mano
unajua it was prudent for her to
not just prudent it's prudent for her for them to be together you know so easy issue ndo was my it's just prudential unaona so alafu dem nika yuko ni mali pia
yeah
mali
so hata tuone vile Mr. Nzige ana try ku
so Mr. Nzige amekuwa busy in the streets of Nairobi trying to
safisharada because shida ilikuwa ni ili happen live because haiko pre-record so saizi kile ita happen utatikijo ukienda kwa Google search ya Mr. Nzige utapata how to delay the podcast by 1 minute so kera ukiona Nzige ina nini kisiangani podcast imepotea for 1 minute the internet was down
check stream
after all the happenings pale kisiangani podcast tunaibidi tubadilishe jina kwa kisiagi podcast
na siaga
Komongai.
Mr. and Mrs. Kisiangani podcast.
Take the Kisiangani. Take
just it. Own it. Don't usisafisha. Yeah. Own it. Just own
the Kisiangani
it.
Podcast where sometimes the host Komongai. The Komongai. So, what are you going to do with the charade? You're going to be guilty.
So...
So easy, only 50 bob. So he's up in the streets of Nairobi, Mr. Babisha. Oka. Alibi.
Yes, now many people are mingi sana. Such great. It sucks the mob. Ah, too many socks, bro. These are pink, isn't it? Still.
Dear babe.
So, hapo, oh shit.
Alafu kuna hiki hapo.
Hapo ndio, nakwambia ile proverb Musa Manga. Ile akijaka. Jakuwa dhoyeza. Alienyamba amekubali vita. Lakini ile raya, Mekubali vita ya kutafuta socks. Like tulia. Like no. I feel like he does not owe anyone an explanation.
Nope.
Najua alafu dem mwenyewe si kiatu.
Si kiatu.
Wajenge kwa nika dem flani ka kiatu. Alafu stima imewashwa. Sasa unakubali gay. Unajitetea. He does not owe us an explanation. He doesn't need to go socks shopping.
Like but maybe anagwae ule jamaa.
But you it's over.
Bazoo. Bazoo.
But mjo bazooka inaweza ga shoot from afar pia ga shoot.
Ila ona kitu anaogopa ni if he's like a commongering podcast. So inamaanisha like everyone who's been there has been commongered, then maybe kuna ownership issue. Territories lazima ziko marked. So but kan yeye peke yake own it.
Mm. Otherwise,
yeah. Because mi siko baya lakini jo mi saisi na jo yo design kami ni kisiangani jo na iteki tu zile siku za ujo napatia demu wanye different strokes eh? So na mwabia what you talking about Willis? Una kunga yo shit. Una kunga yo shit. Yo what you talking about Willis? All she gets from me is different strokes.
Kwa mwofu nasema ati hapo kwa Willis niona kivumbi.
How many times I'm told her? She rated my dick 10 over 10. Hey, shit, man.
Okay.
I think Nebo, yeah. As long as, yes, your wife, she's not someone's wife. Eh?
Mm.
It's nini? See, sumse alishamarika pia mwenye. I think he remarried, sindio?
Probably.
Yeah, Willis, I think he'll remarry. But die. So, she's also allowed to move on. It's just the sad thing about life where, yes, different strokes for different folks, man. Yeah.
But shout out to Prude, Joe. The ninja has been in the jungle.
Yeah.
Unajua hapa talking about the jungle lot wanaongea crude oil eh kumbe Kisiangani tu hapo yuko na crude oil.
Oh shit man, Kisiangani
he's a we still boys right, we still boys.
Yeah.
As in nikienda yo space natokea na socks pia mimi njoo.
We just gift him.
Yeah, we just gift him.
Enyo raina bahati sasa. Enyo tumekigishua hivyo. Every time jo tunaenda hapo.
Alafu
na make sure uitoi time nini. Unaitoa time shoot inaendelea. Sasa na notice ukiwa katikati ya point ile sentence unajua ukitoa hataweza ku edit out without removing the whole thing. Yeah, but home say you should just own it, man. There's nothing wrong.
Nothing.
Yeah. I think tunizi ma kulikuwa na ngono scandal flani nini ule mse Joe Biden. What was happening? I remember there was a time ya Me Too. Kwa time Joe Biden amemulikuwa kidogo but it didn't stick. The same thing na umse Mark G. Mark G kuna dem flani na shake up nazo ujinga hivyo. Like, yeah, kuna dem aliambia say Mark G he nini SS women. Alafu Mark G akabakia me aliofa nini a reward. Kade miote ni zatokea seme. Kade mingine ndi alianzishio noma. So I think after that, men tunakuwa very guarded if you come to your story. But pia vile nasema, if it's the one who called her that, ikikuwa ni shida kufike kwa, yende amemleta kwa spotlight. But
it's the other way around.
So mofi lazima kwe clear. Unakumuka ile te mingine tukiongea juu ya kwa ni Macron, mimi ngamwambia Macron. Lazima useme ni Joe Biden ule msanii, si Joe Biden the president.
Yeah, ni Joe Biden.
Unashindwa tena Joe Biden
kwa ni Biden.
Akiwa pale, akiwa
Biden na yake I think haikuwa on that level. I think issue yake na Melissa Ford is deeper than
haikuwa Melissa. Ilikuwa wale kuna madem flani walikuwa na
wale wawili na nini.
Kuna mwali moja alitoa gaizo za
wao. Yeah, za wao. Yeah.
Kuzi ndo hiyo ndio wepo nao waga nayo against sisi jo.
Yeah.
Alinionyesha nyeti. Yeye.
Lakini
hapo kujitetea.
Ukifikiria mwafa kiongelea about kani Joe Biden eh? Fikiria tu Trump angekuwa anasemaje, Sleepy Joe. Sleepy Joe.
Yeah.
Sleeping but other things are waking up. He's always rising to occasion.
Yeah. But I don't think I'll raise up at ya nani credit. Because gave her the dick, my baby, dick is better. Mm. Like, you get your seafood too.
Yeah.
The Trump will open up the seafood. Every time I'm going to have small hands. Hey.
No one has hands bigger than mine.
Yeah. Beautiful hands.
Beautiful.
Nice.
Do you know what you call the theoretical, philosophical, and scientific study of law? That explores fundamental questions about what law is.
Mm.
It's the relationship to morality and society.
Mm.
Jurisprudence.
Mm. Oh, shit. Okay.
We are not attacking.
No, someone is seeking jurisprudence.
Mm.
Okay, okay. So, lakini since tumekuwa kuongea juu ya ngono, kuna time tunaongeaga juu ya kutravel, juu kuna one of us hapa ameenda nchi zingine mingi sana. Na sinajua kuna zile raya zikiendaga inchi, lazima aache footprint yake jo.
Oh, ameona mengi na akapata mengi.
Ameona mengi jo. Mm. So, kuna hii report moja ilitoka kutoka Europe. And I was there like, one of these Iconini people has been to that country. So, wacha tusikize hii. Alafu msisa au, jakuwa though ye thou. The guilty are always ready to fight.
Mbono, unosemu kiangalia hii ya.
Nitoke na nini?
Yeah.
Ni chukue passport yangu hapo.
Yeah. So, yeah, aliye nyamba amekubali vita, sio? Sawa. So atusemi kitu, eh?
STIs have hit record numbers in Europe. That's including gonorrhea and syphilis. The European Center of Disease Prevention and Control said that both diseases have reached their highest level in over 10 years in 2024. It said widening gaps in testing and prevention are partly behind the rise and called for urgent action. The health agency said that men who have sex with men were still the people most affected disproportionately. With the biggest rises over time in gonorrhea and syphilis. Chlamydia was also the bacterial infection reported the most. Spain had the highest number of confirmed gonorrhea and syphilis cases. The UK hasn't been part of the research since Brexit. Although the government does release figures for England every year. Gonorrhea symptoms can include pain, unusual discharge, and inflammation of the genitals. But sometimes you don't get any. If you have syphilis, you may get sores around your genitals or mouth, a rash on the hands, hair loss, or flu-like symptoms. But they're not always the easiest to spot. The NHS says you can avoid gonorrhea and syphilis by using condoms properly. And take the vaccine for gonorrhea if you're offered it too.
So, nani hapa shendaga Spain? Because Zach, shendaga Spain?
Mwafu, sijatoka East Africa, sijatoka Kenya na TZ.
Yeah, nwendo nafikiru, liandaga Spain kunini, kuselebrate your champions, eh?
Ah, zi. Iko Spain.
Kwa sinia mizi jayenaga Spain. Huku ndo nasikia jo, the rise za gonorrhea na syphilis iko on the rise, eh?
Spain.
Actually, hata sijawai yona, Santiago Bernabeu.
Yeah.
The way Robo aliona.
You have dinner with the king?
And I don't, I still have dinner with the king wa Spain.
Ukawambia, this is how we do it in Africa.
Yeah, at two.
This is how we deal with the scourge.
Jawai.
Yeah. The scourge of STI.
Symptoms.
Yeah.
Jay discussed symptoms. And the king was playing. Behind closed doors.
Behind closed doors, eh?
Yes.
Jawai. As we are having dinner.
Yes.
With knives and forks.
Made of silver. Pure silver.
Yeah.
Or pure silver.
So, Robo, you want to do it? Kumbu ule ndaga treatment Spain atujuu. Ule ndo kacheza na princess, kumbu princess pia yiko nae.
Ano, nikiwambia nenda Spain, nindo amkushika vizuri. Niliwambia, I'm in pain. Eh, so nyimka hiyo S juu ilitoka
wapi. Pain because of the genitals.
Yes. Eh, joko zimesikia hapo, gonorrhea can be pain.
Swelling, pain.
Yeah.
Yeah. No, unajua nikienda huko.
Uh-huh.
Eh, huko. So mesika pia umesema sana kwa na men with men. With men.
Mm.
Eh, so mimi kwa nimeenda kubridge yo gap. Eh? So since kulikuwa na so many women.
Mm.
Kenda tu kubuku.
How men with men, but those now are damned. So it still ends up with dudes. So we took kubali.
Apana, mini lisika gani, nilikuwa na fuata footsteps za Kisiangani. Nilikuwa naenda na mass socks. Mingi.
Oh.
Yeah.
Okay, yes. Nalia nyamba amekubali. Yeah, hey,
brother, but mi sikudanganyo Spain, eh?
Mm-hmm.
After zile unaona hizo derby za Barcelona na Real Madrid.
Mm.
Zile TV tuenda huko. Huko lazima hiyo hizo numbers za hizo
hizo ma El Clasico.
Ai, wanafanya El diseases. El gonorrhea, El syphilis. Unajizo game wagani pressure kwa inchi kwa juu, energy mbako inaweza generate electricity.
Mm.
So lazima doa.
Ushano disipilo alamu waga ametu enjoy. Because promiscuity ya ulamini wa gahai sana kushinda Africa.
Yeah.
Mm. And the fact that, we try to imagine that in the 80s in Africa, the AIDS ikuina spread, bila ikuina spread. Hiyo story inajuaga ni story ya jaba mbaya.
Mbaya sana.
Hapo tulitandikwa zile za, mwakwele, tukisikiza ule boy anaitwa nani? Kutuwa ule boy wa Globe Holders. Alikuwa wise intelligent.
Mm.
Alikuwa nasema like Africans tulipatiwa kwa through kudungwa.
Mm.
Kwa hiyo ina make sense. Manyanya zetu hawako na okotana hivyo hicho. What are remedy at the 80s 70s my grandmother zetu. Alafu hiyo disease bila ilitokeaga majuu ilikuwa inajulikana as gay disease. Unajua?
Yeah.
Eh, ilikuwa gani cancer ya wasi wa jirani. Ikakuja Africa ika devastate jo. Mm. Alafu angalia countries ili devastate kabisa. Akina mfu wetu South Africa.
Mm.
Pale kulikuwa apartheid. Hizo raya zinadinyana saa ngapi na zinafight na apartheid.
Na kuna segregation.
Inakuwa segregation. Alimpaka ugonjwa ni segregate. Inatafuna ma blacks na wacha.
Sasa tayari kicheki. Ukitopata reason ina spread iko hivyo ni vile wamesema grinder. Cuz grinders nao wenyewe kwa wenyewe. Alafu sasa pia madem jo wameingia Tinder. Pale sijo mademu gawa tu. Kana kuma kana gawa juu. Anatry kuwa chali. So anakagawa juu. If a man can do it, I can do it better. So inasambaa kusambacho. Hey, Kenya juu bado kuna, as much as kuna hawa Nairobi wale wameingia Twitter tu. Kuna vienyeji pia wale. Ulo vienyeji ugawa pia huko ocha. But still, kuna a certain level of, what is it called? Like conservativeness, if there's such a word. Yeah, Africans. Ile haiko huko majuu. So ina spread ku spread Europe. Alafu jo Europe pia jo gani machali ni wajaka jo. So hiyo ecosystem ni crazy jo. Alafu apart from that, you're the worst. Katika hizo mbili ni gani? Gonorrhea ama syphilis? Unajua ni gani worst? Syphilis jo. If left untreated una cheese jo.
Yeah.
Hey.
Kuna kimse kili cheese.
Kuna joke niko nataka kulandisha hapo jo ya podcast. Nikasema si.
You start finding your okay. Let me okay.
You know mfikiria hiyo. Hiyo si vipi? Tu si.
Yachilie. Yachilie.
Yes. Wale jalanda.
Oh shit.
Italian cash.
Italian cash.
Yeah.
Kuzi nasemekana gani nini? Anaitwaje this Italian nini mafia?
Yeah. Brooklyn. Capone.
Al Capone.
Yeah.
Al Capone jali jidia nini? Syphilis. Robo.
Al Capone unajua.
Yeah, after kutoli bata.
For 20 years, ndio? Alikana for 20 years. Na kaanza
kupata. Left untreated.
Hizo vitu wa noma. Eh, usipoenda. Wajoga, tunambiaga, hata hapa tuna advice. Hii tebo yetu waga pia kwa advice, majama. Eh, both madame na machali. Weki, ukisikega tuto tu symptoms kidogo, kuna clinic flani kwa pale tao, River Road. Inaitwaga casino. Ukienda huko, pale watu, kulikuwa gani kitu kusema we listen but we do not judge.
Yeah.
Uko ukienda we see you but we do not judge you. Unaona, uko ukienda utapata watu wamekaa hapo decent, wamekaa tu kila mtu kwa tuna watu wanasikiza iko nini hapo, mtu anangoja daktari amuite. Ukienda pale ufikirie wendu uko na ile mbaya, mtu next anza kwa ile mbaya zaidi. So uko watu wachomeanagi.
Yeah, kwa hiyo kitu unajua kuna watu wachomeanagi yani like you have to take the word ya msali toka na strain ya Spain. Kikombe watu wachomeanagi.
Eh.
Aliambo is spray. Yes, Spain. Take.
Hapa kwa na mtu wako na gonorrhea.
Nani hiyo?
Guys.
Sile era yetu, of course.
Yeah. Ashipata na ga story.
Yeah.
Alishika Chicago.
Alishika gani nini?
Ala? Alikuwa ningia mashimo gani?
Kuna kama madam kaliko kama terrorize mtaa.
Hadi kwa ni ndusura.
Alishika ni kama ndusura.
Ndusura. Kulikuwa ka Japanese. Kana gawa.
Kana gawa. Akamuwa ingie plane.
Kakadunga raya yetu. Raya yetu likuwa la kojoa nini?
Uzi.
Uzi. It was uzi.
Alafu squeezy hakuna gele ile nini ya kitambo. Najwa kitambo ilikuwa gani atukienda hosi ukiwa na iyo au treat you mpaka ulete.
Yeah, mwenye mbendo wana
mpana wako.
Oh, ebu tuambi unajusia juendu lukuna endaga huko.
Ino history kwa nasikiaga. Iti lazima ulete partner. Ndiyo sasa mutritio nye pamoja. Kama ume tritio na eba doja tritio. Anasambaza.
Anasambaza. I think hata sahi, bad on the same. Yeah, kuna zili ukienda. Lazima mbubu kaletu wa jama mungine.
Mungine,
yeah. Jupia. Uoneza kunatibiwa, batula na kureinfect.
Ana kureinfect.
Yeah. So itabidi utumie dawa za nguvu zaidi, kuzina, ina kwa ni waste.
Ni antibiotic resistant gonorrhea. Yeah, chuyo ni ile chuyiko.
Nisha kunyo dawa zote.
Imejangu.
Yeah, jive jangu. Yeah, ina kwa ga serious.
So, robo you extradited?
Yeah. No 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 unajua
kuna kuna kademo kaliambia ka produce hiyo ni raya gani?
Yeah. Yeah, jo Africa inakuwa blame. Kama ni robot.
Mimi niko najua na look for a black man to blame. Eh? So kwa nimejijaza na the Kisiangani products, eh?
Sucks for days.
Yeah, yeah. And of course what we believe that the only way kupata hizi ma venereal diseases ni through cheating, eh? So jiko mni cheki, woman discovered boyfriend cheating after smartwatch showed suspicious 2 a.m. calorie spike. Hii nilishindwa juu 2 a.m. calorie spike. Kwani hii raya nini inaitwa nini jo? How was this smartwatch connected?
See, most of this thing is mukiona the family plan, yeah.
Yeah.
Oh, so the reason why you have the ear to monitor health nini ni so that you can share your data with your nini.
Oh, yeah.
Ndio ukiwa mgonjwa nini simu inafaa nini watch inafaa kupatia hata doctor, si hata wife inafaa kupatia doctor nini results zako. Ndio doctor ajue huyu mse yako kwa shida aende achukuliwe.
Yes.
So kuna kwa gana hizo. Una mwingine pia alishukua paka na weighing machine.
Hey, hiyo imashina kukani nilicheki tu. Cuz hiyo weighing machine waga tricky. Chuka ka mimi ndio nakoga na hiyo weighing machine. Na pia kuna siku moja daughter sheitumia tu. Alafu ile alitumia alijiangalia kwa app yangu. So vile app ile muuliza is it me ya, is it the same, akasema yes. So kia naga kwa yangu nyo nshangati kuna time njoo nilikuwa 36 kg. Yeah, yeah. So kuzia wei ilikuwa hivyo, si ndio? Like ilikuwa someone very light,
very light. Na alijipima twice.
Eh, lakini yeye nini ku spike, eh? Ojio ndo nikasa zile unatafuta mwafu. Ni 2 a.m. anakuambia ilikuwa studio. Nikuwa nibidi nipige reaction fulani hapo chap chap. Kumbe juu kienda kwa simu inakuonyesha vitu zingine. Unaona heart rate ilienda juu. Sijui. Alipo gablanda kumezisha assassin anasema mkunizo family plan. So unaambia mama uko studio una record. Then anaona kwani hii ya leo ni gani? Mwafu kwa watu wa wantam na tutam wamekufinya mwafu ama ni wagundi wamerudi studio. Mwafu ya mpanya shugizi.
Inge kwa ngori kwa keta imenye naenda gym. Kwa zinajua sasa hapo inaonyesha vigorous activity.
Yes.
Kuna vitu wanainua. But pia it's a digital footprint sahi because unapata ifia. In a household, unapata most of your devices are connected. Kuna boy, I think email yake ilikuwa kwa account yake, one of his accounts. Sana, I think ni email. Ilikuwa kwa phone. And then, I think akaambia mama ameenda outside the country. But, alikuwa tu within the borders of this nation. So yeah, I think mali alienda, si alitumia Uber. Because wezi toka nje ya country na gari yako. Mali alifika si ana entry panalipa. Akilipa what comes in confirmation ya email. Inaenda wapi? Inaenda mta. Yeah. Right ilikuwa gasi 12 minutes. Ashafika nchi jira na 12 minutes.
Wife anona data yote.
Raiga ka huko siku tatu.
Yeah.
Akaitisha Uber. Don't mean it's a car arrive kwake. I think mastika za. I don't know vile sasa aliyeka mastika za suitcase. Watakarudi. after you know kwa jet lag
nitoka Spain
eh eh nitoka Spain after treatment
ndio eh ajal kwa jet lag kwa nini because it fucked up eh
yeah but
wife wife akadwad
as of course as you na explain to
as he wife alim confront eh?
Yes of course si ako na receipts Uber receipts
eh
is this you
Oh shit.
Sinika ule ile booking.com. Yama iko hapo. Shafanya kila kitu. Clean tu. Kumbe wagameka pale kwa ile unajua ma screens za keja. Kuna ile uli access kuna email yako. Eh so iko gatu hapo. Kumbe ulisahau.
Eh
na kila mtu mwingine anatumia. So kila mtu anaweza fungua account yake nini. Salienda. So mama mbaki peke yake tu yuko tu alone tu. Ana mwacha nifunge hizi matabe ndio afungue.
Oh shit.
Eh acha funge tabu ndio isikue slow kitu kama hiyo. Si anafunga tip 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 kidogo anaona huyu anaona your booking has been confirmed. Sijui your payment has been received. Akizi click.
Akapata booking.ye.
Akapata jao. Alafu ni ule akamcall sa hiyo hiyo. How was the trip? Mufika iko poa kila kitu. Kesho yake amechukua pia safari ameenda huko huko.
Oh damn.
Cause yeah. Jamaa ametoka kwa maji na bebe wake mpige shona shortcut zile za zaka kienda coast Dio short up na sliders hand in hand na ka bebe na bikini. Toki vitu apata tu mama mpige zile hat kubwa. Zile hat kubwa na zile tu dress low tudogo tudogo. Kutu hapo anamgoja. Ati so, hi babe, how's work?
Damn, damn. Penye ilinibamba ni jamaa, wife yake ni DoorDash. So, mjamaa ameenda out of town, Airbnb. And then, wife akakuwa requested kupeleka delivery. So, siyako out of town pia ye, out of her hometown. So, wenye wako hapa, wana order DoorDash. Sasa husband yake na Auckland wanaoda wana pick nini? Wana pick nani ka rider? The wife.
Without knowing.
Yes.
Kwani DoorDash kuandikiagi Njoroge is delivering ya.
I think what uangaliani hizo
jina. Maybe hata ni demo leo. I don't know. Maybe hata ni so
I left spia jina yako pia itakuwa wife atajua tu ni wewe umeorder.
Yes, but what happens? Sasa the footage shows demo na arrive kwa BNB. Ananoka na patara ya yake ni inafungua. Mpatana hizo shots unasema za action.
Damn.
Wameondoana mpaka waliko na nini, wako na njaa.
Kwa hiyo ni remind pia nyingine ulicheki. Ulicheki mina pia ki Babylon ya US. Ile ilikuwa ni wife alikuwa na suspect dude ina cheat jo. So I think dude imetoka tu kwa keja vizuri. Alafu alikuwa ameweka hiyo story ya kutrack. Kuna place liko inaenda gajo every day. Anaishia na ipata kwa hiyo keja lakini imevaa shorts zingine zile has make sense tu. So jina na kanika inaondolewa na hiyo.
Ay.
Joka ama Babylonian jo wanakuwa gajo.
Kuna ile pia ya nini? Sijui kama mechekile ya hizi ma ni Google Maps. Imezoea ile route
wao. Ile route.
Yeah, so mse ameacha gari home. Wife ana akachukua anataka kwenda mahali kiasi.
Frequently visited.
You know, I'm sure, hey, it seems like you're taking a route that you don't normally take.
Like you don't say. Vyako, you don't say.
So hizo gari zitatuletea shida.
Kabisa ile kesi, wacha tufuate ile route hiyo uenda.
Yeah,
you kind of mpaka kwa dem flani.
Oh, yeah.
Kenda naiva sawa.
Dem na jakioneo gari anatokea
anatokea surprise. Anatokea babe.
Yeah.
Oh babe.
Basi historia babe imenikumbusha kitu gani jo? Kwa try to imagine kwa podcaster. Hii I think yeah, kisiangani ilikuwa very good lesson to other podcasters. Kwa try to imagine podcaster iko married. Alafu kuna iko na kadem ka co-host. Na nakatuanga jo. Last sasa siku moja jo na podcast jo. Babe, alafu the wife iko kijana.
Oh shit.
Ooh, kaneza nu.
Kaneza nu.
Kaneza smell.
Lakini si unajua wale maordinary. Eh, wale watu kwa kiwanja.
Utoka, ah, don't worry. Unajua ni how in the office.
Utoka office. Office wife.
Office wife.
Yeah, you never have that with me.
Mm. Yeah, office wife. Yeah. Hapo ndo kwa office wife machi.
Yo, yo na ya.
Hizo wa noma hizo. Na ziko mob, eh.
Kwanza hizo wakiendaga hizo sijima
team building.
Team building. Mm. Hey, office wife wanafanya vitu zingine yani.
Mm. Ah, jituma.
Au oh, jituma.
Unajua office wife wa nini? Office wife wa noma. Kwanza pia kwa office husband.
Mm.
Ile cha kulipikiwa usiku ile.
Mm.
Kumbe unafikiri umepikiwa wewe, kumbe ni ile office husband.
Na itabaki like let me carry some to the office.
Eh, kumbe anapelekewa. Yenda limekiwa special.
Mamekiwa another nigger sandwich. Just get a story another nigger sandwich.
Ah.
Unajua imekiwa another nigger sandwich.
Eh, tuambie zako.
Mwaka kukumekia sandwich na haja kukuliza we utaka nini kwa sandwich yako. Hame kutengenezi another nigga sandwich.
Oh shit.
Ukiona tu hame ingia tu na haja kukuliza we upenda nini, sauce, gani, nini. Hame natuwa kukumekia sandwich. Ah, she just made you another nigga sandwich.
So hundu na realize, we upendagi cheese. Lakini mwa upenda cheese. Lakini sawe yako hii sandwich yako siku zote kuna cheese. Kumbe
ni another dude.
Yeah.
Eh, but nini? But mna feel aje, na feel kama kucheat in 2026 ni hard sana. Compared to kitambo.
Yeah.
Kusikizi digital footprint itakuuza, you'll make a mistake.
Someone.
You'll make a mistake. Mm. Unajua kitambo ilikuwa like ni analog. Budako jo mecheat in a different town, amerudi jo hakuna communication.
Yeah.
Ule dem hata miss, aise tu I miss you. Unajua
yeah.
Hiyo. Kusika moja nilicheck, of course nizi funny za yeah, ile Raya na Doze. I think nishaisema kwa podcast. Raya zilifanya skit, ni dem flani ni hazina wife uchapaga wa skits. So dem anakuja na mshara haya ilikuwa imelala. Ati why is Eco Bank saying that they miss you? Because it's customer's day and do what they miss me. It's I'm a good customer. And Ryan and Dilea Kulala. Ati, why has Eco Bank said you need to come with condoms? Because you're right again. Yeah. To protect my money. Yeah.
Because I'm fucking rich.
Yeah, but yeah, kuchit. I think kuchit. Yeah, kuchit in 22.
Ati M-Pesa amesema ako hapa.
Yeah. Inakuwa harder and harder because of digital food. There's always going to be a mistake.
Mistake,
because
yeah.
Because one person had to play their position, they'll want more. Ndivyo. One person will just decide they don't want
to be the side anymore.
Wanataka more. They want more attention, more words, more words. Alafu wanatuma tu text moja at the wrong time. Hey, konene. So nimekuwa nikibonga na wasoko US, najua. Na waso wangu wako US jo. Kama bado hujajoin Lemfi jo. Nangoja nini? Make sure umetumia promo code ekonene. But saizi, wacha nibonga na wasoko Europe. Na pia nibonga na wasoko Brito. Usisahau kuwa join Lemfi. Natumia promo code ekonene so that on your first transaction, your 100 euros, utabaki umepata 10 euros cashback. Na huko Britain, on your first transaction, your 100 pounds, utabaki umepata 10 pounds cashback. So nangoja nini? Baki umechangamka. No sahau kuwa, bado kio hizo ma area za majuu, utabaki umepay your bills hapa. Kenya. Tuseme unataka kulipia madhako internet ama unataka kumlipia stima, unaweza tumia paybill haraka haraka. Madha anaweza kupigia jua kuambia yuko kwa line jo. Anataka till yani umwambie tu tuma till number, alafu unaingia kwa Lemfi, unabaki umechangamka haraka haraka. So, baki umechangamka, fika Lemfi, tumia promo code ekonene. Jia nini? Lemfi ni international payments for everyone. Ekonene. Alafu napatikana jo. Kuzi hapa imenikumbusha history ya nani ya nini ile roboli patia nini. I think kuna watu walifanya skit kama hiyo. Ulicheck hiyo skit.
Oh, ile almost similar. But wale walifanya kwa nini? Kwa hoteli.
Kuna moja ile story roboli kwa natupatia vile
ila garden wedding, eh.
Garden wedding.
Oh,
Dema aliamwajua anataka kende. Tuwa kuma kende. One last time. Ema demu waga cold, jo. Najua si dudes that kwagi that cold. Madem.
So, tunaga ideas.
Dude, iki,
tunaga ideas.
On the wedding day. What's the probability of a man on their wedding day kuenda kudinya demu ingine?
Kwa gangumu.
Ni hard sana. But demu, on wedding day yake kutafuta raya nyingine waga wakuta I just want excitement akunkalo entanglement had not felt good I wanted to feel good. Will Smith kio pale Will Smith pia ni saka mimi ningekonga hiyo hiyo red table jo iko blue kwenda huko hata tu feel good
marchian yeah tena yeah. Will Smith unajua bado tu anatafuta independence day yake
yani Will alienda hapa kivi a whole month jo
he is robot
umechukia whole month alafu yura ya baadaye na kama utas gejo Ajibu.
Yani
iko na boyfriend jo. August Alcina.
Sorry jo.
Iko na boyfriend jo. So sasa unajua pia ujui kama iliacha ile kinembe na disease. Kwa sababu say wao ndio spread disease kabisa. Unajua? Au spread hiyo ugonjwa.
So ngoja muafe.
No man is safe.
Well, no man is safe hapa.
Yeah.
So August Alcina ana lakini yuko na jamaa. Yeah,
yuko na jamaa.
Alafu bado so yeye ndio wa kupewa ama kupeana.
Hapo saa tujui.
Atujui. Eh, lakini saa tukuja hapa.
But inajalisha. At the end of the day, siya ni G-A-Y.
Eh, hey, but hapa ana.
Na pia liko na pepeta waifu wa Will Smith.
Eh, hey, poor Will.
Will unajua nafaa tu kuja Afrika. Hey, hey, hey. Will, Will unajua kikuja Afrika. Niyo atakuwa kimuangalia yuko like, shit, he has so many. Sikijo niyo jo tembea na watatu.
Jana, yuko ni jana wani juzi ya likuwa. Ana... nini put the record straight yani because kuna mtu alimuuliza ati story ya being in three relationships akashozia not in I'm not in three relationships I'm in one relationship with three women those are two different things you go in one relationship but you got three women
okay.
Poor Will Smith. What's... Will Smith and I hang out with a bad boy unaona
Kwa sababu Robo amesema hivyo jo imenirimind. Hili happen kwa podcasting. Na jezi podcast itatuonyesha maneno.
Yeah.
Sikizeni hicho. Hili kwa ni kifaita. Kifaita cha MMA.
Oh.
Mulio chikio nini? Fighter MMA. Ngoje ni msikia jo.
You're sticking your dick in a geezer. It's gay. I don't care what you say. I don't care if you got your missus
there. So what are you saying then? I'm gay.
Yeah. That's it. Look it up in the dictionary, mate.
You're lucky I'm on fucking crutches, mate.
Wait, you're lucky on your crutches.
I would have fucking made you in by now.
You're lucky, mate.
Look like a boy. No, I won't even do the fucking interview.
How comes I can't do that as a straight guy? How comes I can't?
You're not me. I can't get wood.
I couldn't get wood.
Because I
look at a guy bent over and the last thing I want to do is stick my dick up his ass. I've been thinking, how the fuck can I get out of this situation?
She thinks it makes me more straight. She said that.
He's such a geezer that he just does not give a shit. And that's what attracts me to it.
Let's get you.
So who nani anaongea?
See, sasa ni podcaster ana confront kiraya cha MMA. Hapo ndio kiraya MMA mpaka zile masikio. Kwa zile masikio za MMA.
Cauliflower.
Yeah, so hizo. You know, I feel like I'm not gay. I just do gay stuff. Kiraya MMA jo.
I just get paid to do gay stuff.
Yeah. Iko alafu katika kwa he's such a geezer. That he says that to go zee. Hii nini, conversation will get even more wild. Hii nini, najitetea ni Babylonia. Hajaitaki kukubali.
He's so comfortable in his sexuality.
She's a good girl.
I know he's more straighter than a lot of geezers that I've been with.
There's no point you sitting there staring at me. You're not intimidating me, mate.
Oh, listen, you know what that meant, mate. Shut your fucking mouth, because I've had enough now. I didn't even have to fucking come here and I feel like
this is what we're gonna have.
Listen, I don't like this cunt. I don't even want to be here. Go on, say something.
Well, I think I've said it, innit?
If you put this out now, it will fucking go off.
You don't want me to post this?
No, not now. I've come here as a fucking favour.
Just this part or the whole thing?
The whole fucking thing. Because he's been sitting there mugging me off the whole time.
I'm not mugging you off, I'm just...
You are mugging me off. Because you're asking my missus stupid fucking questions, mate.
What was stupid about it? I'm saying, how can it be masculine if you're drilling geezers? There's nothing masculine about it.
I'm telling you one thing and you're telling me another. Do you know what I mean? You're sitting there trying to mug it.
I'm not mugging. I'm just saying what it is.
You want to learn how to shut your mouth, mate?
Yeah, so msikiraya na jitetea jo. I'm not gay, I just took that.
Yes.
Mimi sipende nene, lakini unajua singili wangu ikunde lakini mwingi kwa good. Yeah. Yeah. You know that you na hakuna mtu atakujua.
Yeah.
It's GAY. Mm,
yeah.
So ulitoka jela. Uko na ile ugonjwa ya jela.
Eh, tuko na ile ugonjwa ya Spain.
Unajua ukitoka jela unasema heshima mbaya ni anyoka, eh?
What if it's okay, and nani would you say nani is gay?
Nani?
Naitwa nani umse? U Franco.
This, who is Franco?
This actor. Mimi alikuwa na act Spider-Man kitab. Ni James Franco.
Yeah.
Mm. Yes, now for actors now. Following a script.
For actors,
because they do gay stuff.
For actors following a script, funny enough.
And they are paid.
Because I've seen them do stuff that they shouldn't do. Eh?
Mm-hmm.
I'll never be that actor. Because if it's white people, they do their... Mm-hmm. Nisha see a few black
I'm
actors.
Ama Mahashala Ali. Ilikuwa gani? Green Book.
Yes.
Mm-hmm.
Nisha ona ga hao. Mm-hmm. Actors, I don't know. Like, kuna ma actors waga a whole other level. Mm-hmm. Understand? Mm-hmm. But unajua pia hao, haikuwagi ni kuingiana jo.
Mm-hmm.
Hii raya, inafanya porn.
Like, making out. Mm-hmm.
Yeah, hii raya inafanya porn. Zii, tunakwambia, you are an actor sasujui. Because there's a lot of stuff I would do zile, naturally I would never
you
do.
You never, yeah.
Mm-hmm. So with actors, I don't know.
Because ikifika hizo story, because I think kwa a lot of like, when now it's time to do those scenes, I think they get stunt doubles.
But si zote. Kuna ingine kwa Netflix, eh? Ikuna, ikuna hayo sana. Sijui kuna ijua. Kuna ka series. Hiyo kitu ni blanda.
Kwa season?
Hata sije iwatch.
Kuna Yama Dem kitambo ilikuwa naitwa. Sijui L something.
So hiyo.
The L word. Yeah.
So hiyo, nikaipatana nayo IG, eh? Wakikaduka review. Ati kwa hiyo ni wangapi, juu ni ma-blacks ndo wengi.
Una scroll tu malele.
Ndo nikangalia juu, ikatokea tu. Wangapi wame-act, ndo in real life ni wanachama. Npata nika wawili tu ndo, sikuwa na kitekini interest nao sana, but nika wawili ndo si wanachama. Hawa ingine ni wanachama.
Hizo shows zimekuwa nayo, na kitu moja nimeka kunotice ya maturity, ni uki watch show, unaga hizo scenes unakuwa disgusted unaruka, sindio? It reaches a level, the more una watch vitu, ata older shows, like, no, straight shows. Mi sikuizi nafika ka straight show, nafika pali na skip tu. Hei, because niko like, I don't need to see this. This is not the reason.
Yeah.
Kama ukiwa young, kuna kwa jesule scenes aspata kaza dema mekwa dogi. Because ina kubamba. Sa hizi kwa zileza, just get to the story, man. I just want to hear the...
Because I think it's when they overdid it. It's when now it became like... Because ata... With everything, ata madem. You're more attracted when you... Una picture what is behind the curtain.
Yeah.
When they show you the whole thing, like, you get used to it.
Yeah.
So kwa hizi ma movies, unapata, they are overdoing everything. Like, kama ni sex, it's being overdone.
But,
like,
but
the stories are being...
What are
becoming less.
But, no, it's for really... Just to enjoy a show, because that show is so good, eh? But it has a lot of bullshit. When I need to watch The Boys. The Boys vile imeisha hii wiki, jo. Like, wale wasi, ule mse ni msik sana. Unajoka Seth Rogen. So Seth walitokea hii season. Nakumbuka? So Seth walitokea, ujo Seth unakuagawa. So, hiyo ni niaoni ya kuenjoy superhero. So walitokea wakadidisho wana ma superhero. But sasa jo, by the time yo show inaisha, nataki kuswaili wasi. One of the... biggest superheroes is brought back to humanity. And it's the most, hakumse ni actor. Umse wingi yaka kwa room, if you watch your show, yura inge kwa room, watu wanaogopa. We mwenye uki wa kijani kwa kwa naogopa. Umse ni actor. Nule mse li act Banshee. Ule watch Banshee. Banshee likuwa isho mse ni convict. Lafu anaenda kwa town fulani. Then akienda kwa yo town, by accident sheriff, yo town udedishwa. So akikuja aswa nafikiri ni sheriff.
And after he's a new sheriff.
Yes, but he's an ex-convict. So umse ni actor. Ukimwatch kwa The Boys, yendu waga Homelander. Huwezi jua ni the same guy. But ayendu wakoka, uni ule mse? Kwa umse ni villain. Not your villain. Niraya eneza pata imekaa hivi. Jivile superheroes waga wazuri na watoi. Uzapata amekaa hivi alafu mtoi na make kitu. Imchape zile macho za Superman. Ichome mtoi na yendele na kunywa ata kukula ice cream. So raya, from season 1 to season 5 unayogopa jo. shida
yangu na hiyo show waga tu ni hiyo the level of violence. Unajua mimi too many with, there's a lot of shows I don't watch because of like the blood and the goriness and violent. Yeah, so hiyo ilinishinda. I think the first episode we try kunifanya ni watch
hiyo ndio ndio kutafuta
Kwa hii season ya mwisho like Homeland atakubamba afu sasa baadaye unaona his ending and you're there like you are both surprised by the writers on how good they are because hakuna vile unafanya nichukie mse for 5 seasons ni muogope yura wengi aka kwa room hivi jo una unaona inaongelesha mse unaonea mse wa Roma jo because unajua any at any moment inza kudedisha like at any moment jo unaongelea time ilingia kwa lab fulani jo. Wazeji wako pali tu scientists
kwa my experience. Where he was made.
Eh, hey, jua ili dedisha wa sejo design zingine. But I unayona at its weakest moment. Jua hai. Ukisiki vitu wana. And I say, man, I stay alive. Ah, hiyo show ni classic. Walimaliza hivyo mpaka ikiisha wanakuonyesha nao behind the scenes au wase walikuwa na shoot because you are there like
they were having una, fun.
They were having
fun. Cuz you understand how yeye ni rasa. Ameletwa a billionaire. Akamwambia sijui they need to nini cuz sasa nao akauliza does he believe in me? Cuz yeye anafikiria hataki do, yeye anataka tu someone to adore him like a god. So the whole of season 5 ni anataka kutreatiwa kama god. So kambo no, he's rich and he has influence na watu. What does he do? He anadeal na
ni Jeff Bezos.
Anadeal na space agencies. So anamwambia atoke hapo nje aonge. Alafu na notice ana fly.
Anauliza
what did you do to him? Asema this I took him to space. That's his business.
Akamwacha rari.
Yura yoga.
Ni rasa.
Anamwacha kiflow tu.
Total disregard to human beings.
Yo show wali do show moja kali sana. Cause walifanya moja vile supendaga Superman. Na wana do givitu za kijinga sana. Wana do. So yo wanzaga hivyo kikuonyesha vile. Ah, see waga superheroes but they cause so much damage. Cheki kiki Superman anapigwa blow anaenda languka building inapasuka. But akuonshagi watu wana dead. Sasa kwa hii show wanakuacha say innocent.
Wao bila watu kufuatu randomly.
Kwanza inaanza hapo nda spoilia. Inaanza na raya joka imeshika dem kona. Kwanza love you baby. Inabaki na mikono. Kuna superhero alipita jo na mwili.
Ka flash flash.
Flash mbio mbio.
Yeah, you like you show ni ka. So unaona vile naenda hivi unachikitoto kimse. I love the way the my superheroes went up na hiyo god complex. Like by the time show inaisha umsa anambia say I'm a god. Like lazima mdi worship jo. Hey, are they true believers? Alafu sasa kuna superhero tunajua kuangalia if you are a true believer.
Yeah, tunaridi nini?
Oh, wanasoma rada.
Wanasoma mind yako.
Saa, hiyo show ni kari.
Kiyo narobua believe, unatupo kwa. Unatupo inji. Outside the window, juu. Mambua fly.
Hey, fly huko tu. Hiyo show ni kari.
Hiyo ndio itafuta.
But the good thing ni you have 5 seasons.
But wezi watch karibu na mtoi. Alafu utakuwa na disgusting scenes. But the story itself is so good that you'll see beyond that. Unachikima superheroes wako obsessed na Instagram la likes. Like raya kipostiwa na kuna likes 15 day imejam. Niko like. So ni masuperheroes but ni human bado. Unata kulaikiwa na. It's a very good show. But you're ending.
Ya kui watch. Mama late night.
Yo nini?
But
tukitoka about it bongeje futa. It's official Pep Guardiola ametoka Man City. Metaki. Amedo his last press conference as the Man City manager. So in the process of course Arsenal ilishinda hii wiki na Robo amekuwa akiniangalia design nyingine jo. So Robo sema ikutoke jo.
Ian. Kwanza mimi na Ian hatukuongea.
Robo unajua ameva
Everton. Indo jezi ya ball ni nao peke yake. Ile ingine nao ni ya Juve.
Ile time walicheza na Gora.
Nini karibangi shaka.
Rebo alikuwa ball boy. Hira alikuwa ball boy.
No, see, nila just taking care of my balls.
See, mascot. Ball boy ama mascot.
So, nikaangalia. Kunili ya Juve ni yangu ya kucheza ball. kuna kumbe kuni t-shirt
yeah
kama
yeah.
Nivai cause mko nikiona Arsenal ikidominate hapa sana yeah, but kuna kitu Ian kumbuka nilikuwa nimwambia gaje mwafu
barbecue lazima
wacha na barbecue nilikuwa nimwambia gaje Arsenal wanachukua mpaka nikamwambia Man City wata lose eh so ile draw ilikuwa ni car loss
yes yes
unaona na kabebe yes,
draw mbili ni loss
mwafu imekuwa na wiki nyingine na zake unakumbuka wana build up kule bromance ilikuwa ya Trump na Chinese president alafu ya Macron na Ruto wiki mwafu na zake wana baka kuna video nyingine nimeona vile wame match t-shirts na shoes hizo majazi
jana nilikaptia
eish
the day you shoot
unaona jazi ya black viatu za black jazi ya red viatu za red
alafu kidogo unaona video watu kienda kwa DJ Evolve watu wana talk big hapo mbele alafu kidogo unachunguza huko nyuma unajua pua Ian the legend ametokea tuko the blues alafu nakumbuka tukiwatch final yao na ilikuwa ni Saturday.
Ian Joyza.
Poor guy.
Unajua before game ianze, not you are together.
Yes.
Ah see, Ian, see, we wanted you to win. Funny enough, tunataka ushinde. Ni vile tu unajua like yenu saizi mko na nani? Ubo yanaitwa nani? Mko na
Javi.
So mtaacha kuchoma jo. Lakini ndio mmekuwa mkichoma jo. Kwanza vile mleta ile raya, you know what a management is? You manage men. Niko like if you take management and management, niko like fuck you man. We'll take your shit.
Zi?
Rosinia.
Anasema kwa kitu fulani ya manager yoku play na watu.
Na watu.
At you know why you call you a manager? It's because you manage men.
No, ile management.
Management.
Yes, management.
For you to write management, you need manager and men.
Aye.
Yeah. Ali come up with some bullshit like that and they like this is some whack rubber shit.
I think I was rooting for him to succeed
because
he's black.
Dude, black
yeah.
The same one he root for nani? Best yetu anaitwa nani jo? Vieira. Vieira jo alichoma. Vieira unajua ni lose job jo nini? Towards
Eze.
Berechi Eze.
Yeah.
Hako na Amirate Eze. Aliko na kaga Eze kwa bench. I don't know why. Vile nani alikuja kale kabuda, kwa nitu nani kale kabuda ka mzee. Ubuda ukamigi
kusee. Roy Hodgson.
Roy Hodgson. The first thing alidu ni Eze igia kwa wanya. Wanya kilo na mani. Eze alidu vitu zingine. That's the reason why I'm looking forward to other seasons. Because we've not seen the best of Eze.
Mm-hmm.
We've not seen the best of Saka hii season. Mm-hmm. Like, isi raya zinafikiri ya tizime meet Arsenal. Zina nibamba sana.
Mm-hmm.
Kwa Saka akua, na Eze akua.
Akukua.
If they show up next season, we are talking other stuff. And right now, we are allowed to talk about next season here. We are allowed. You know why? Yeah. Because we are the champions.
You know, we're not alone here. Nini, trophy zao zote. Hakuna nyesha iku nini imported. Zao zote 100%.
Oh, ati ni local.
Is a England. Yeah. This is a domestic club.
Domestic.
Okay.
And that's why I wore this.
Yeah. Kunyesha.
Eh.
Wafu unajua shida hiyo logo. Kanikara imejitapika.
It's gold. Nakwambia the thing is, kuna kumbuka.
Yes, acha tulize because he's an independent.
Yes.
Robo,
you what do you think about this?
Ninyo ba. Pale
iko.
Yes.
Yo ba juko hapo katikati. Unajua ni golden world champions.
But inakaaje like
world.
Uki design t-shirt naweka hiyo kitu baje hapo.
Wewe ngoja yenyu kwanza iko wapi?
Sisi tunangoja kwa kiongozi
kwa mkono. Yeah, you take close to your chest.
Iko close to your chest.
Yes,
but it looks ugly, man.
No, see.
Me yeah.
Inakadiko umejitapikia.
Ah, nilikuwa nikakuongea about color coordination but nikakumbuka.
Iko off.
It's golden.
It's golden.
Gold is for winners.
Yes.
Nikaona jua when you talk about 22 karat gold ukivalishwa kwa shingo, it's winners. Nyinyi mmechukua moja. So now bado Champions League.
Champions League. Where, to figure where Chelsea is.
Ah, so you are to compare na Chelsea, but prediction yangu.
Not in the same.
Unajua prediction yangu lazima come true, eh? Mm-hmm. So Champions League wanabeba. But before tufike Champions League, to after 22 years, Ian, hebu toa ile list ya what we need for tomorrow. Kesho, eh.
Okay.
Lazima tupige the Champions, the league winners. Shit. Barbecue. Yeah?
Mm. So there is.
Yes.
Is that nini? Uluku umetuma whatever we need to do. So there's for Saturday Arsenal's league champions grand celebration barbecue. Kuna list hiyo msana uta explain.
Tuko discuss
haraka.
Okay.
Cuz ni raile nika kwa group 22 kilograms of cut meat.
Okay, yeah, that makes sense.
Okay. Mm. 22 kilograms of beef. Jome jangori. That's a lot of beef.
Sasa goat na beef then.
Wewe goat na beef ni tu ni tofauti.
Okay. Yes. Yeah. Okay.
Mm. Okay, zile vitu dimensions on your seafood, please explain.
Mm.
22 carat diamond ring.
Mm.
Ni nini?
Sina shindo ila ya kwani kuja kuoana.
Hapana. Sio ni azaka ni za propose to somebody hapo. Itakuwa ni watu ku celebrate au sio? Hiyo ni zaka li
22 loaves.
22 loaves.
Mm.
Okay.
Okay.
Mm.
22 bottles of cognac.
Shit.
VSOPs, eh?
Exactly.
Okay. Yeah. Thank you. 22 bottles of champagne, of course.
Mm.
And then for more of 22 bottles of soda. Each for one season. 22 bottles for martini. Mm. Of martinis.
Yes.
Eh? 22 ladies, age 22. Please explain
this.
22 hoes.
from different area codes. Huh?
From different area codes. Yeah. Mm. Wanatoka 22 counties. Mm.
22 bars of chocolate. Mm. And I'm at Ian, feel free to add missing items.
Apo, I think tunaweza do 22 kilograms of goat meat.
Mm-hmm.
Tunaweza do 22 bars of chocolate.
Mbuzi moja inakuwa around 15.
Often za 2.2 kilograms of cake. Hizo zingine za robo ni kwenda.
Hizo zingine si tuajipanga na za zitakuwa au sio sasa? 22 karat gold itakuwa. Eh, si pia hiyo nyingine ni gani? Hizo zingine hizo matini kila kitu itakuwa.
Okay.
Arsenal la mwezi ka 22 years.
Alafu kusikubali
yote celebrate for 22 seconds.
Celebrate
22 kg of goat meat makes sense. Alafu turkey pia ikuje kwa 2.2.
Kuna watu wali promise to turkeys watu wawili.
Sio sasa by time tunashuti ndio tunauliza robo hapa. Unataka tuifanye by time sawa na watch it like tuifanye that Saturday. Unajua Sunday lazima mimi na Zack watch trophy kinoliwa.
Nyinyi niweni tu trophy sisi tunataka kushiba Saturday.
Sisi unajua tumekuwa tukijipata tu yani Zack sijui kama ukipanda unafanya hiyo kitu na mkatua asubuhi kwa
baba hiyo ma. Kozio kitu waga ni 9 kg.
Yeah jo.
So.
Nataka kuona.
Inakuwa 9 kg.
Inakuwa.
Yeah. Acha kitu moja Ian ananibamba nayo. Premier League titles since ianza kuitwa Premier League umeshinda ngapi?
5 I think.
Na Arsenal umeshinda ngapi? Considering tumeenda wa since 92 years. Eh, tumeenda 22 years bila kushinda yote. How many have we won so far?
And 5?
4. Na mimi niko acha tu na moja.
Na mnapiga hii kelele yote.
Mimi tu acha tu na moja. Think it come to more trophies of course you have more trophies than you mko na 6 total, si tuko na 3. Ni 14 sasa total. So we are not even in the same nini. But sasa hii yenu moja jua we are at some point we'll have both 5 that alone I can assure you. Xabi Alonso is not going to get a Bayer Leverkusen season on his first.
Okay,
he might get it in
I mark your words.
2020
I'm
whatever.
Marking your words.
Xabi he might get it in the other season. 2020 what?
28-29
But 27-28 hata angukia kaa.
So 27-28
Al-Slot aliangukia paka rai wa Gasol loser. Umechikio last press conference yake ya
Slot yake ni yop.
Yeah, umechikio last press conference yake ya this season. You see this league was won with set pieces and long throws and corners. Ilitoa hizo jo. Cuz last season aliangukia mbaya. Saka alikuwa injured. City kwa tunapata red left right and center.
Yeah.
Alafu City wali have nini? He didn't have any competition at any moment. Hakuwa na hiyo compare ile me happen hii season huwa napita, huwa napita. So inaka hii season alikuwa anataka afu akaanza na ile 15 points. Akajua
mko na ma players wangapi ni called up for World Cup?
Sisi I think ni wasita.
Six.
Madueke,
Rice,
Saka, Rice,
Eze.
Miles, Eze, Ben White,
Trossard.
Oh, yeah, okay, England ni wasita. And then
ukiangalia your whole squad.
Trossard of course ameitwa, Odegaard ameitwa.
Odegaard ameitwa.
So roughly like 10 guys.
Merino ameitwa, Zubimendi,
nani anaitwaje?
It's like half the squad.
Dude, ya nini ya Brazil?
The Brazil.
The winger.
Sina tell qualify, sindio?
Yes.
Sina no call kama mzee. Sio. Ama ali qualify Euro cuz nakumbuka nani?
Martinelli.
Martinelli, yeah.
Martinelli, Jesus. Z. I don't think so. He's also Jaito. Yeah. Raya.
Raya anaitwa.
Raya yako.
Yes, but number 3. Okay. Right, so Raya uko si Raya, shima jo.
Number
3. Sweden yuko nini? Yeah. Joker sio yuko.
Yuko.
Yeah. Timba yuko.
So it's like your
whole squad. You get. The whole squad. Sasa shida ni, oh, unasema vile tutakuwa tumechoka next season.
Yeah,
one. Na nani need
ku rotate.
Next season ana need ku rotate.
Cuz ile, you know what also cost us nini hii participation ya Club World Cup. Cuz unajua tulicheza the whole tournament. And then by the time tukafika final saa ligi inaanza, so hiyo team ya hiyo time ya kuprepare na kuna pre-season pia, pre-season ya outing nyingine and then pia the heat the heat in the US was crazy. You're going back.
Okay, sisi sasa time tunawezwa England wakifika final, because England wako na 6 of our players, but the rest of the teams
no, mko na teams wenye shufika knockout stages.
Sweden wakifika, hata wakifika mbali haita tu affect ni Gyoke respect yake natiki. So there are teams that, but England ikifika tutakuwa na shida kwa the 6 players and it's 6 very good players. So they'll be used, najua. Saka atatumika kabisa, that's
yeah, Declan pia, yeah.
So, yeah. Declan atatumika kabisa. So
Raya atatumika kabisa, cause pia sioni Spain kitoka.
Spain atumia gi Raya jo, mweka kwa bench jo.
Yeah,
yeah jo. Anakuwa number 3 pale jo. Hizo Raya zinakosea Garaya heshima.
Ogi
akwagi amerankiwa hapo.
So history ya got tume conclude aje.
Tunaifanya sato robo. Mimi siwezi kata. It's a it's a promise.
Because after that there's yes, because after that kuna Champions League.
Eh, juu attract kuzishikanisha.
Alafu after Champions League mimi nataka ni hype kwa chinku jo.
Eh, tunataka celebrate ya league. Tukisha yeng pia shiba. Alafu sasa hiyo Champions League tu celebrate kando.
Hiyo mimi naweza kubali. Jo Champions League tutashikana tu watu wa Arsenal jo tu. Tengeneze hiyo mbuzi ila anacheza ni tukishinda hiyo kitu unajua vile yeye anata nini ataenda leave. Yeye ataenda
leave. Hawajawahi toka. Hawajawahi panda ndege wakarudi na yeye. Is it any? Ni fatigue.
Sikia
tunarudi tuna fatigue.
Na fatigue.
Eh, ama in fatigue. Ni soja. Ijawi.
I love talking about goat, eh? Unaona the goat himself. Cristiano Ronaldo
alishinda league.
Alishinda league.
Ya Arabuni. Alikuwa amebambika, mchike mpaka akalia.
Alishinda in style. Unajua kuna timu ile brace, kuna timu inaitwa Al Ittihad. Kuna vile game zao wagania fishi. Ikawa gaundo gona sukumo. Matafutio Kiangalia calls za maref nini, kuna vitu zingine ni hadhara mezesha vibaya. But at least Cristiano ame watu walikuwa namcriticize sana nini, wanaongea mbaya, amewanyamazisha.
Na what title in every country. Si Juve alishinda.
Alishinda Juve kwanza unajua.
I just hope like he will like retire now.
Hapana.
I hope sana penda football. Alafu chamjeki jo at 40 jo.
Ndio but iko poa. But kuna vitu zingine anafanya zina
hizo
free kick squeeze jo na gonga zingine jo zinaenda kwa Yesu.
Hizo hizo
ni Cristiano.
Messi yako.
But that has that X.
Messi yako na Argentina.
Eh, yuko.
Yeah, yuko. Everyone is going. Neymar anaenda. Mbappe anaenda. Nani Cristiano anaenda. It's a collection of kuna wale wanacheza wa
Cup za Mungu. Itakuwa interesting. Ku strike maji Mbappe, Olise, Dembele. Like yo ni forward utaki commit jo. Alafu pale defense pia bado wako sawa. Alafu kuna ule boy pia anaitwa Ngondiji Due.
Yeah, Due.
Eh, like yo kitu, cuz nikigaga chins kudanganya. Yo Champions League final na nisikia kidogo. The only thing niko nayo ni tulishinda league iko na. Ingekuwa tujashinda league, singetaka kuwatch hiyo Champions League final. Like ningetaka kujificha chini ya kitanda nini. Basa hizi akikuja saa isipokuja pia Yesu Kristo akiamua sasa tungoje 26.
Mofa naongea hivyo ndo tumwambie tu inakuja.
Yeah.
Ingina kam. But mi hizo collapse za World Cup.
Sisi wataki.
Eh, ingekuwa ni one of those countries wali one of those clubs malusu za Champions League iko na wenyewe. Then tungewaambia amshindi. Lakini PSG hata kama wali win Champions League, but I see members wa Champions League ni yao. Atuangalia hata winners pekee. Kuna watu tuaga very consistent na winning ma matches, wanajua kucheza hiyo Champions League, unaona. So PSG mtawasumbua, game itaisha 1-0. Itua na ma 1-0. Kuna mahali hapo michanganyikiwa game ni gani. Wajua nachanganyikiwa hiyo game ni ile ya Portugal finali ya World Cup.
because Portugal pia na win World Cup. So yeah. You should discuss baadaye. Wacha tufunge hiyo baadaye tusiharibu.
Siharibu.
Tusiharibu.
Mafu, nilisema if untreated, mtu anza kuchia.